wesifazane, cela ukuchazela ngendlela engifila ngayo. Uthando lwakho liyaphuphuma, ngiyakudinga ukuthi ngize ngixake ngawo. Ngoba wena uyingelosi,
ingelosi,
ngoba wena
uyingelosi,
ingelosi.
She party party all the weekend. She makes me wanna get the feeling. But she wanna get my vibe, yeah, yeah. Even though I got no vibe. She party party all the week
on the weekend, yeah.
She makes me wanna get the feeling, yeah. But she wanna keep my vibe, yeah. Even though I got no vibe, yeah.
Saleka kwakho ngathi mhla qala kutholwa igolide. Konamisa umamatheka wenza inhliziyo yami igide. Mfudumale ngithola makushona ilanga. Sohlezi samajuba kulothando sobabili isidizi. Ungenza ngisizwe ngindodake singakashadi. Ukuthele ngike ngakubona emthonjeni ukhamanzi. Abanobuchule bathi indlela uthanda ibanzi. Mina ngakaboni ibanzi, sasibonela ubukhazikhazi. Sizophila sithanda sami, mina ngifuna ukudlala ngawo. Ngincamela ukudlala ngenjabulo kunokuthi ngidlale ngawo. Bali yami kusasa lami, mina ngifuna ukuba nawo. Kube kuyenzeka nale ngoma ngabe ngicula nawo. Uyingelosi uqobo lwayo, indlela omuhle ngayo. Noma ngabe kuthiwa kuyafiwa, ke ngifuna ukufa nawo. Uyingelosi uqobo lwayo, ngibona ubuhle bakho. Noma ngabe kuthiwa kuyafiwa, ke ngifuna ukufa nawo.
Ntombazane, cela ukuchazela ngendlela engifila ngayo. Uthando lwakho liyaphuphuma, ngiyakudinga ukuthi ngize ngixake ngawo. Ngoba wena uyingelosi,
ingelosi,
ngoba wena
uyingelosi,
ingelosi.
She party party all the weekend. She makes me wanna get the feeling. But she wanna keep my vibe, yeah, yeah. Even though I got no vibe. She party party all the week
on the weekend, yeah.
She makes me wanna get the feeling, yeah. But she wanna keep my vibe, yeah.
Keep my vibe.
Even though I got no vibe,
yeah.
Kita na wena, baby. Angiba funa banye. Kifune tuze guami. Awambi sanja sami. Useba chekise kuthando lwethu. Ukuthi futhi amalangabi. Ukube kuyangami. Awungabe ngihlezi ngihleli nawe. You gotta choose, never wanna leave, yeah. She got me feeling on a kind of feeling, yeah. You are my queen, I'm in love with you. You are my, you are the win, everything we do. Before the one, then I'm number two, yeah. I feel you, what you wanna do? Push us by that till we get the move. Yeah.
Ntombazane, cela ukuchazela ngendlela engifila ngayo. Uthando lwakho liyaphuphuma, ngiyakudinga ukuthi ngize ngixake ngawo. Ngoba wena uyingelosi,
ingelosi,
ngoba wena
uyingelosi,
ingelosi.
She party party all the weekend. She makes me wanna get the feeling. But she wanna keep my vibe, yeah, yeah. Even though I got no vibe. She party party all the week
on the weekend, yeah.
She makes me wanna get the feeling, yeah. But she wanna keep my vibe, yeah. Even though I got no vibe,
yeah.